جناب
جذبم.
Rubutu unaluka maji unakanyaga tope geshedede cheshedede inawekwa singeli unacheza yope brekendenge shengendenge unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe unashila wewe unashila wewe unashila wewe ndugu yangu unashila wewe
same time.